bandiraaɓe sukaaɓe jokkoɓe weltiiɓe on keɓii faamaɗum yo heƴogo studio tamani hertinii on faandake ɗon kabaruuji mali kabaruuji pawiiɗi dow kabaruuji moɗon e Mamadou Sama Seku minen gonndi ɗo hannde min Ousmane Ñaly Bouly Sambe Seku hono ngorroɗa
mi selli mbiyan hayrenki jom waare mbaɗɗa annen
alhamdulillahi e kabaruuji ɗi heɗi woni ko sukaaɓe kaalente hannden
mbiyan li mbosumane yontere nde meman haala ñeñal yettaade gaaci kiwɗi ɓe woodi donc concert hannde kanko Tikane Dia Fakouli o e meman ɗum haala fibac 2020 en timmiral kabaru mbiyan yewtere sembe calɗi banggal Djoliba Assey kañum mbiyan championnat meɗen o
Sambe Seku caggal majere musel en plateforme fedde saraɓe sukaɓe l'école Mali nde ɓe noddirta kalanko doron holliti kandi metti muɗum ko classe uji cuɗɗi l'école ɗi udda
noon tigui mbiyan hayrinki jom waari ndeɗo fedde joƴinaɗo ana wara jonte ɗiɗi dardi laamukoɓe kañe kamɓe jangnoɓe yettinno wattande hakkillo mbiyan hakkeji sukaɓe lekkuyɓe ɗum waɗi keñen e to nokku wiyeteɗo boulevard de l'indépendance Bamako
e Sambe Seku sini en gartiɗo Bamako ɗo deyande wonde sera ngallure nde sukaɓe muɗum dokki ƴiƴam papabo larme Mali
ah bon
non jaati ɗum waɗi alalbare ƴaɓɓina nde hokkugol ngol ƴiƴam ɗum yo fedde nde ɓe noddirte jeunesse union pour le développement de Mouriba Bogou kañ heɓigo hakkillo ƴiƴam ɗam ɓe dokkata ɗam ɓe collectivité faɓe paabo soldat si en Mali
ɗum ɗo yo miijo lobbo jaati
d' accord Sambe Seku en jaran yesso e fibac fuɗɗi ɗum wonno koɓe noddirta foire d' exposition de Bamako ɗo ɗum fuɗɗi ɗin ya yontere joni eɗum fawi hono hollitingol kullantereje cotteteɗe
ok mbiyan noon noon jaatimia kamɓe jagotoɓe iwri nokkuji kewɗi leydi Mali e mbiyan kañe caggal leydi Mali ka ɓe metta sane saabi codoɓe ɓe nattanni keɗo keɗɗana ko mbiyan faccitinen en Aminata Diallo
ƴaɓɓinde wonno arande an e waɗude gorgollal ka ko hikka ko soko gonga ko ɗum yarali yesso sukaɓe hewɓe an ɗon alhamdulillah hitande hikka nde luumogo nannali sannen feewi min takkitike yimɓe waroɓe ƴewde ɓe ana pañ seeɗa garowo o dun waran
ƴewde
Sambe Seku yimɓe jowɓe sodoyde ɓe ɓe collectivité kullantereje lobbe gon mbawɗe sodede nokkoɗuɓe mbi ana yambi sanne
e holno to gonɗa noon jaaɗuɓe kuɗe ɓe kana welti sanne keɗɗanna ko ɓe mbihi banggal muɗum dow faji tan ko Aminata Diallo
yewtere ana woodi ko sukaɓe pija ana kulle garɗuɗe an ɗon miɗon jewti sannen nokku o ana garɗi ka coggu o ana mawni sa ƴewdi e luumuji ɗi banggal yewtere ana woodi nokku o ka ɗo haɗata soko gonga ko mi yiɗi saabi ɗum mbiɗo ɓama ɗo nate soɓɓudu ndu aɗa yewti neɗɗan yewtere ana woodi yimɓe ɗum ana miɗon belti na hono hen neɗɗan noon tan wuuri
Sambe Seku en jaran joni yewtere meɗen minimag nde yewtere meɗen minimag nde hannden ana fawi dow kabaru Tikane Dia kanko keƴaɗo haala jeunesse afrique o artiste jingonowo ɓiɓɓe afrique jingonowo runde afrique nde joni ko holliti wiide ko haɓanto yo waylitagol wattu
noon tigui hayrenke jom waare mbiyan yo banggal album makko cakkite yaltude mbiyan ñande sappo e jeɗɗi lewru me ɗum woni le monde e show mbiyan addudarduda wuuli taw taw kanko kanko jibooli
Allah ɓuɓindu
amiami Allah jaabu kanko mbiyan jimowo jeeyaɗo leydi Côte d'Ivoire gaɗɗo ima dra jaati banggal kala ko woni men kabaru runde meɗen holliti wiide tagal duuɓi jeegom ko wawri wadde concert to stade Modibo Ka kaka waran waɗan toon concert mawɗo ɗum woni mbiyan to stade Modibo Keita keɗɗanna ko hanni Len Diallo dow fasitango Aminata Diallo
gol jimol ana sefa e waltagol wakkati toɓɓede harete nde sannen e kabaruji ɗi aduna o ana wuuli aduna o ana wuuli dow kammo o wawa haaldude e meɗen enen ɓikkoye adama remmi koye ka omo holla en ñande fof kulleje yogaji ko en pamata hono wulare satude gañi e yorgol leɗɗe ko en anda fof ko sabimbini ɗum wakkati jan huɓɓina laddeji meɗen ɗi ana wara dabaji meɗen e satuji ɗi ana wara fe yimɓe miɗo mila wakkati wari ɓamen tillaji yogaji miɗo suppi e mo pamata kongol muɗum mo anda leydi ndi ana e tiiɗal mo hillaɓe gonga jaatin turtade to gonnoɗen saabi illa o album yalti e tarikiji meɗen ɗi momi windanoldi ko Côte d'Ivoire to mi ɓami andi yo turtade Côte d'Ivoire fami turta e finatawa ɓaleɓe gueɗɗo an woni e muɗum mi yeehi dartoyde miɗo miila mi heeɓi turtade illa arande miɗo miila ɗum woni nafa o hande min miɗo waɗa finatawa afrique walda e finatawa jamaicain en banggal kolliɗi ka ko haaleten hen ko fo gotum bone kolliti ceɗo hen ɗo fo gootum miɗo jogui dimme e ley continent o so miɗo haaɓon hande saabe continent o sababuji kewɗi ana hen sukaɓe meɗen gara janggo tawa nokku o ana moƴƴi en dey e deɓe sappo e nayyi 2050 en laatoto 2 milliards yimɓe gelle nden noon nde leydi ndi ɓuuɓi fof yimɓe ɓe fof jiɗan wartude ɗon saabi oɗon andi nangue ana tiiɗi sannen ɗo occidentu ɗoni leyɗe tubakoɓe to fay so gañumi e go haaɓo somi wawi heɓude feccere yimɓe leydi ndi so mayimi miɗo mila ko warata janggo ko waran jokka ngol lawol
sembe seko joni en jaran kabaru fina tawaji heɗi woni ko hana wasde hawrede e cakri yontere nde e ley balɗe ngaroje
em jafa hande en kanko tiken jafa kule o dardi kala yiɓɓe mo yo yalta jamma ko wattu 21h nderɗomo darraɓe ɓe gara guila low dunkoye cogu o yo temedde ɗiɗi ɗum woni banggal jottoɓe duto bangaroɓe du huuɗo o ɗum woni pelouse o ɗum yo temedde nayyi
a sembe seko heɗi woni toon kasen ko hana manquede
bamako afro inter school mbiyen hani waɗede jamma ko o to palais de sport bamako ɗum yo mbiyen daɗumdiral hakkude sukaɓe ana wodi ɗum karutal finatawa haaɓe festival oggo bagna ɓe dar jamal nde foof yo tinno yettade to mbiyen dande maayo niger ngo ɗum yo hakkude noga e jeɗɗi lewru janvier yettade ɗiɗi lewru février
ɗum naɓata en kabaruji haro calɗi e sembe seku kabaruji haro calɗi Djoliba Asia ana hani fidude Alan Diango nokku noddirteɗo stade 26 mars e club leydi Libye noddirteɗo Al Nasser ɗum watta 19h
noon tigui mbiyen yo match banggal mbiyen ko wiyete 5e journée fadde poule e coupe fédération otima woni hikka 2019-2020 mbiyen so niɓe keeɓi kaw mbiyen ɗum latto sababu Djoliba Asia ya e quart de finale keɗɗanna ko Ousmane Niallboul heɓani en e dow fayi tan Ousmane Dikka
Djoliba Athletic Club Bamako ana wajibini ɗum hawde e nasre leydi Libye sana yiɗi yaade yesso gueɗe ɗiɗi ana mbawi faabade ɗum aranni Djoliba yo ɗiɗo ɓo fedde mum nde so poulbe ɓeydi hen du hawino El Nasr ley piiɗa arana ɗe do nanude ɗum mbaɗu c'est kañum du yommito ɗum waɗi leñalade arandere phase de poule nde gueɗal ɗiɗaɓo ngal ne hani nannede jeete heedande Djoliba ngal gueɗal woni Djoliba gamunga wondi latude ɓeɓe ekkintino kojo George hawjoto ne gondi e jondorade ujunaji kewɗi jinganoɓe ɗum yalla na hawa leygal luro men mawnede ɓenɗe hoore noon e hollitinde ardiɓe fedde nde kollanɗo dari ñande Allah nde ɓe laato noon latoɓe sappo e go oɓo yalla eɓe dokka latoɓe balonɓe kuyam no kawra yo kaw pabotoɗo Djoliba renade e banggal nanɗe jeete ley ñalade jeego ɓerde nde Afrique du Sud kañi e Bidouet garata lattude
championnat national league en 15e journée ñalawma sappo e joyi ɓo fiyamade cakri yontere jaɓɓinde jaabuji heɗi goni toon sembe seko
hayreke joom wali e mbiyam maccuji ndil kewi san ɗum woni fay goto hawa e goɗɗo ɗum ɓuuri hewde hen ɗum woni hakkude mbiyen avenir de Tombouctou e mbiyen sc Dougolomvla noon ndun hakkude sundi gawo e kañi as police gotel e gotel woni hakkude mbiyen 11 créateur e kañi us kita kañi hakkude black star e kañi yele 1 contre 1 mbiyen hakkude performance e kañi real de Bamako
sembe seko a jarama farde meɗen seere de hollitinde wiide woteji ñalaɗe woteji député en kani waɗede andama woteji arandeji ɗon no premier tour an kani waɗede noga e jeenayyi lewru mars waroro ndu e ɗiɗaɓaji ɗon no second tour an kani waɗede sappo e jeenayyi lewru avril hitande 2022 e ɗi kabaruji e hokkama ley batu conseil des ministres gaɗaɗo Aral Baare jaɓɓine nde sembe seko a jarama accirani sakiraɓe o keeɓi famoy ɗo kadude ɗi kabaruji ka kedde heɗade yewtere meɗen tous o guere nde waran jokkini nde wassalamu